Very hatch Rapture
Vibe yoski untouched.
Sita mani milele nikupoteze, ndana mbona macho yangu shirami a praise. Wari washa kama piri piri ndani makiri kiri kiri chumbani, kama piri piri ndani makiri kiri kiri chumbani. Kwa penzi lako mai sitosema bye, tuwatoe ni shy hata wasitupe hai. Kwa penzi lako mai sitosema bye, tuwatoe ni shy hata wasitupe hai. Wanaimaliza,
wanaimaliza,
eka ise shukwiza,
ise shukwiza.
Wanaimaliza,
wanaimaliza,
eka ise shukwiza,
ise shukwiza.
Hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikianda kiane na kukunda. Uwe mama halima, hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikanda kiane na kukunda. Uwe mama halima. Habara hamba ujaza kibaba mama, geza mahamba, kidole kimoja sidawa, fanya kulenga shamba. Unitunzie, nipende nikupende paka milele wafurai. Wenambie kipu na chupenda nikupe kikukina. Hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikianda kiane na kukunda. Uwe mama halima. Hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikianda kiane na kukunda. Uwe mama halima.
Baby, baby, say if you love me too. Koko ready, ready to fry me kwa nawe too. Order what you like me na night 20 dina. Ya kwetu si shirikishe watu
wa shirikina.
We ndo kitu na feel, see it over deal. Na kupenda mpaka inaboa, acha nikiri.
Ndana mbone macho yangu, shirami, agree.
Chezo na vwe mili mili waga, na shindwa kuchita taki siri siri. Staki kubadili hii ladha, body limefit kila zaga. Na lamba paka vidole, kilo napo nichezesha rada.
Hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikianda kiane na kukunda. Uwe mama halima. Hata kama tukilala nja, mimi nawe daima, kikianda kiane na kukunda. Uwe mama halima. Yeah, yeah, yeah. Eufya mwisho. Yeah, yeah, yeah.